bali kitongole kivunanyizwa kokuwandisa bannayuganda okufuna endagamuntu ekyannira mu district ya Mukono kitegezeza nti kati sira kitandisa okuliteeka kukuwandisa abaana bali wansi w'emyaka 16 okulaba nga bafuna nnini namba zaabwe saako ebbaluwa z'obuzaale nga kwotadde n'ebiwandiiko ebirala ebasobozesa ate okufuna obuweereza obulala. Akulira ekitongole kino mu district ya Mukono Edwin Wesonga atukulidde nti olw'okuba kati n'abaana abato beetaaga nnini namba basobole okufuna obuweereza obutali bumu basazeewo okuvaayo n'enteekateeka y'okubawandiisa era wano wasabidde abazadde okujjumbira enteekateeka eno.
Esira tulitadde kuwandisa abaana, mujumbire nnyo okuwandisa abaana. Abaana tuwandisiza ddala okutandikira ku mwana eyakazaalibwa, era kyoba olaba nti Mukono wano bw'oba otambula ku malwaliro nga General Hospital agazaalisa abaana bangi, twateekayo kompyuta ziwandisa abaana. Waliwo abazadde nga omwana ono ayagala funa birth certificate afune insurance, so twateekawo nti abaana tubawandisa okutandikira ddala ku eyakazaalibwa. Holiday eno muleete abaana tubawandise kubanga waliwo obuweereza omwana bw'atasobola kufuna nga talina nnini namba.